abanye abafana futhi azile ukuzokwajisa abanye abafana emakhaya azibhekonyo bekhola izibika nina awu
yekhola izibiki emakhaya azibhekonyo babafana nikubuzona yekhola izibiki emakhaya azibhekonyo babafana nikubuzona ikethe kwini izibiki emakhaya sifika umuntu kubafana nikuzona uyavale intozi yethu la yethu kudala abasikhona uyavale intozi yethu la yethu kudala abasikhona uyavale intozi yethu la
I'm not afraid to die.